mani xitarata xi nge hi pfuni hi nchumu. Me ni ti lavela wena, u lo kuma wena ni hetini 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 ni la weri one kahle kahle. A hi endle swa vukati vanhu lava va ta nxangwani va ndlela tisefa hi va example ya vutomi hi mani, ku ri loko va languta hina va swi vona ku vutomi bya hanyiwa, ku na vutomi out there. La weri one futhi vulavuleke mani. He mani, vukati bya ka Khoza bya tshembisa, hi bya mampela bya straight. Leswiya swin'wana leswiya swa hlupha leswiya.
Ndzi
Ey, la weri wexe.